Siyasebenza asilale mini suke ekuseni siyophandizaka akunabantu abafuna usicisha endleleni yethu. Siyasebenza asilale mini suke ekuseni siyophandizaka kodwa kunabantu abafuna usicisha endleleni yethu.
The fucking playground, motherfuckers. It's the danger zone. Go home to your mamas. I'm selling drugs, cushing skunk with them ouchies. Then I feel the beat inside my chest. Indi kamile inzango, bendi sell in the rongo. Di kulum kulo orongo, amosha ingondo. Zabandona beskolo, di ziboni luburongo. Ngoku ndimdala ndingomntana ndibizwa tama ekasibatha ndiyindawo uzophumelela apha ngalo mculo. Andinaqhuku ndenza umculo nawonyuku andisesiphukuphuku ndiphila tshizi okwempuku ndidlala nekati ucweka oko ndibalela into ezirongo ebomini bam andinabhongo so ayihlekisi.
Inkosi mixtape fire.
Siyasebenza asilale mini sivuke ekuseni siyophandizaka kodwa kunabantu abafuna usicisha endleleni yethu. Xa siyophandizaka kunabantu Thixo kunabantu abafuna usicisha endleleni yethu.
Kunabantu abafuna usibulala mena endleleni yethu qhongenseni nxa siyophanda siphepha ibhulethi imbumbulu negoni ekuse fethu ngulife unzima izikoli zimengenomboro zifuna imali mena azikhathali kwaye azikwazi mena nobusuka kwikhaya elinjani azinangxaki mena zona zifuna imali zifuna imali zinika izaka mena awunazaka qha nawejini yophanda ezikaka zimengenamba zifuna ukuchithikhanda uthi nanxa ukhali inyembezi tshina zincedi kuba esikaka inkawu zityilila ekusenam ndiyalila kumathi ndizinikezele kuba nanex ndizama uexplainela ndixelela majida kayithathi lo way kumele ngoku ndithini yeah man imeda kanjalo lo way
ekusenza asilale mini sivuke ekuseni siyophandizaka kodwa kunabantu